Yeah.
Uh-huh.
Rock the hustle and the Luigi. Yeah, BZ. Nico hustling, hustling. Yeah. Yeah. Siko kwenye struggles for nothing. The beautiful, just imagine when your time is running. Maisha yangu yote brani mekua hustling, struggling 24-7-3-6-5. I looked at since 83, back to sasa 24, let's call it a wipe. Long time ago, yote maisha you never know. Anything can happen, anytime unaweza kublow. Ukinibadil si sui, I just do it. Na inatiki kanaiki for sure. Kama nilijua nilisema bismillah before. Nifanya chochote na mtanguliza sir God. Kivyo vyote yote matokio na kubali. Na haso na kuflow for the love of the door. Mingi, enye wezo ya kunua mabuilding ya kali yako. Naishi the Tanzanian way. Na dream kaya mati na amini ipo one day. Yes, mambo itakuwa safi around my way. It's so cold,
it's so cold. Kwenye rain, rain, do my heart so kwenye game.
Niko hustling.
It's the same, same, my politics in a ruhi game.
Niko hustling.
It's the same, same, nani ata to be one blame.
Siwezi kusema ati nime make it. Nime zingiro na watu waliopigika nikicheki. Life ilivyokuwa tafu, sikime kudadadeki. Alafu kuna raya wanajiona wao keki. Yangu macho tuna wacheki. Wanajifanya ni waril, kumbe ni mafeki. Afadhali ni wapatia jina, maisha ni kumeki chali yangu. Opportunities never come twice, nikipata your chance. Sicheki, sifanyi mistake, mini businessman. Sichanganyi biashara na ushikaji. Pesa kwanza lafu ndo inafuata huo ushikaji. Tukicheke na hivyo nafikirio chapati utaipigaji. Usichukulie kindness yangu kuwa weakness ile kwangu. Usichukulie poa, put yourself in my shoes. Fikiria kama ingi kwa yu ungefilaje. Ungefilaje.
It's so cold. Kwenye rain, rain, do not hustle. Kwenye game.
Niko hustling.
My politics in a ruhi game.
Niko hustling.
It's a shame, shame. Nani ata to be one blame.
Niko hustling.
Kwenye rain, rain, tuna hustle. Kwenye rain, umapako mentee.